kuba indirimbo zabo zikundwa cyane kandi zikagera kuri views nyinshi byatumaga gospel yinjira mu bikorwa by'imyidagaduro bikomeye. Abahanzi nka Vestine na Dorcas bashobora kuba barafunguye amarembo y'inkunga y'amacontract cyangwa ubucuruzi bushingiye ku ndirimbo. Baramutse bagiye ibyo bishobora guhita bihagarara cyangwa abashoramari bakabura icyizere mu bahanzi ba gospel. Ariko se nyamara niki gishingirwaho kuba gospel iza mu myanya y'inyuma cyane ugereranyije na secular? Gospel ntabwo ikundwa. Tekereza ko ku isi yose secular ikundwa na 70%. Nawe ushobora kwita wibaza nkunda gospel cyangwa nkunda secular? Nubwo hakozwe iryo gereranywa, hari benshi badakunda gutangaza ko bakunda gospel kugira ngo batagaragara nabi mu bandi. Ariko se niki kishi inyuma y'ibi byose? Niki kishi inyuma secular cyangwa gospel? No kubera iki se gospel idafite amajwi angana na ya secular? Akenshi